give me that way. Give me that way. Bomba, wanasema sio mnene sio mwembamba. Umeenda hewani cheki mgongo livyojaza. Sio utani na uo mwendo na chombeza. Nachopenda micha kwanza uko so different. Bili sabia ndio ilifanya niwe interested. Tatu mepania lazima nkuvishe pete. Kikuangalia ngome na simama kidete. Yule tapara girl, I can never let go. Wendo yule wife, yule mama wa watoto. I don't wanna be a player no more. Tena staki, nimesha fanya sana ngono. Kwangu we kigoma kama train, nimesha fika, nimefika. Kama zima yani sioni kuniteka. Sina ulimbukeni mizo zama lisha pita. Bado kweka ndani nando kama nimesha mpata. Mina we, nyoka to mina we. Give it to mina we, mina we. Nabaki mina we, give it mina we. I won't change my mind. Na kama kwa wazee wendo mbae nitakwenda nae. Bei wa kufunga nae. Bingu za maisha ni wewe. Seme ni posa shinga pili wagawie. Pale kati ni atarie. Indo ile kitu swezi kukubali share. Wanasema sina kitu eta don't deserve you. Wengine wanadili kusema more don't love you. Wana catch kuona weko na me too. Wivu, awataki kuona na kula mbivu. Na wajui jinsi mchumba olivo fallen. Madui wanaponda ili uskole. Sina cha kusema zaidi ya miku wapa pole. Mtasubiri sana mliopo kwenye fallen. Mina we, nyoka to mina we. Give it to mina we, mina we. Nabaki mina we.